Simu inalia para parara. Hii ni tempting, hii ni fire. Simu inalia para parara. Inavutia ka sauti ya kwaya. Sea oh nana. Akili yangu inagoga ga. Sea oh nana. Mimi na dhambi tunagombana. Devo akiacha miss call kwa Insta. Devo akiacha miss call Facebook, Twitter. Akiacha miss call kwa Insta. Devo akiacha miss call Facebook, Twitter.
Yo, cheki CCTV na God yuko inadi. Ameni bless vimeja uliza madi. Hajaini cancel na isi dancel. Ni ushuhuda wangu kutoka mwanzo. Mini kakufuli vile God ameni lock. Judevo kini sacho na patani memblock. Kitambo nilikuwa na wasiwasi. Nilitaka vitu zifanyike kasi kasi. Oya, oya, since I know Mungu wangu hacholewi asha nipasigi no. Always on time if you know, you know.
Devo akiacha miss call kwa Insta. Devo akiacha miss call Facebook, Twitter. Devo akiacha miss call kwa Insta. Devo akiacha miss call Facebook, Twitter. Knocking, knocking. Una blocky, blocky, blocky. Now no, walkie, talky, talky, talky. Kwa Yesu mina walkie, walkie, walkie. Piki, piki, pong. Ziggy, ziggy, zong. Hini Jesus song. Diggy, diggy, dong.
Piki, piki, pong. Ziggy, ziggy, zong. Hini Jesus song. Diggy, diggy, dong. Ni wisdom.
Devo akiacha miss call kwa Insta. Devo akiacha